Alafu Raz kaanza kuzusha online. Alafu nakumkazi Raz namwambia you are a genius ni akina ndi. Kumka ndi alikuwa na kosea Garuto heshima kabisa.
Kabisa.
Kumwambia buda huna degree, you are a thief, you are a what. But saa hizi jo yuko kwa meza. So lazima ni lamba la
Raz. Ana lamba ile inafaa. You got. Hiyo kunona ni kulamba Raz. You got.
Ikonene. Episode 322, tukusema like, subscribe. Hit the notification button, tell a friend to tell a friend, sindio?
Yeah.
Nukichekijo tume bring the dude of nare, jojua ni kunare kabisa. Koza, kuna vile kumekuwa na protests. Na one of the people wale wamekuwa anti the bill kabisa imekuwa ira ya kawaida. Like, you guys lazima tupatia credit. Umekuwa kwa front line. Mi of course Raya zinanijuaga jo. Mimi jo na hii serikali jo. Mpaka nishambiwaga, you are biased! Kuna waka Raya isha inuza, has Ruto ever done anything good in your eyes? And I was like, yes, he's done a lot of things. Name one. I'd have to remember. So, you guy. Protests are Tuesday, ulizionaje?
Zilikuwa ziko bie sana, you guy. Zilikuwa mostly ni Raya ndogo. So protest kama hizo zinakoga ziko bie because unajua wako na mbio you guys. Wako na mbio kukimbizana na makarao. Na wanaenda kwa. Na zilikuwa ziko fiti. Ziko fiti sana. Ilikuwa ni surprise by the way.
Lakini ukitaka kujua joke tuna a lady in the house. Ira inaitwa Ia nishani dungia. Iko like, "Niko westy, it's raining." It's raining tear gas. Ati, I can see a bello.
Wadira
heli tumia. I can see a bello of tear gas in Nairobi. Ilita CBD Nairobi. I'm not coming.
You guy kuna signs in Nairobi. Ungoji kuambia what can happen. Zilikuwa ni zile moments of fuck around and find out. Kwa sababu what happens, the ripple effect. Unacheki kama mko kwa, kama mna dispersiwa na tear gas. Nyi mko sawa hapo. Noma ni nyinyi ndio mnadispasiwa. But sasa hiyo mbio ikikuja downtown you guys inakujaga na smugglers.
Yeah.
Kufika Kipande Road after parki sasa. Kini cheki Kipande Road hakuna gari hata moja. On the opposite side kutoka town ni traffic. Hey, karibu niambie dereva. This was planned very well. Ikani likata story na Raya fulani kawambia, what's happening? There's something wrong. Kufika nini, so cause tulifika nini, tuka divert. Tukarudisha hizo sides za parki. Ikani lipata ni, watu wanafunga macho, shops are closed.
Lazima ni kuulize.
Salama kwanza.
Ian, lazima ni kuulize. As a member of the Iko Nini podcast, how do you feel? Ukiona kwa Mbox was there, Murugi Munyi was there, all this podcast, lakini wewe huko.
You can anatanitoa. Maloya walikuwa.
You guys the first
you
person.
You guys unaanza kupiga tu nduru kwa sasa.
Unapiga ni Levi Munyeri. We were with you.
Let me say
a big shout out to the girls, man. The girls showed up.
Na wao kiendelea kushow up hata ni machali pia.
Lazima.
Yeah,
because machali wako like, "Hey, kwani hii inchi?" Inchi kwani, "Hey, what's happening?"
Because what's up? Mademo wanaongeza gapa.
Majamaa ta feel challenged. Nani mademo? Walileta na hizo protest.
Kuna kademo kamoja kalikuwa kamras. Kauko gidare nilika check out. Naitwa Wanjira. Kale kaliambia makarao jo. Hakuna mahali kanaenda. Unaona kale kamras ulika check
out. Ilikuwa video ya kitambo. Yes.
Video ya kitambo hiyo?
Yeah, ni video ya kitambo.
You guys niliona TikTok nikajua ni kama ni ya juzi.
Zizi. Odem ilikuwa kitambo kiasi. I think ilikuwa zile protest huko majano. I don't remember they were about what. But alisema gajo ekoneni. Hakuna kitu mnaniambia. But sasa ilikuwa poa. Hata nani jo? Mliona mpaka ukiona protest imejoiniwa mpaka na mwalimu Recho jo. Things have changed.
Hata Nadia Mukami limchekia hapo.
Na Aro Buwai.
You
guys, the baddies will come through.
You guys, kuna mungina nilona skin tight. skin tight.
Yani sisi tumeenda kubadilisha hizi. Watu wengine wanafikiria juu ya ngono.
You guy ngono lazima ifikirie pale. You guy unaona hii ya Moro Thursday. You guy mimi niko katikati ya buddies. You guy niko katikati yao jo.
Watu wanaona show sikia protest. So leo
leo. Yeah, you guy niko katikati yao. I'm ready to die for you ladies. You guy tunaenda. Wademo wanafanya gina ongezeka. And then unajua kama for example hizo ma tear gas zikitupwa unajua lazima zitupwe sana mamanzi wako affected teketeke jeo nini raya zinarudi zinawapika kama ule dema ligongwa na ule karao niliona raya zilirudi teketeke zikampika ule no dema li...
Yeah, kuna dema li pass out hicho kifala kile afa kifala mwenyewe
niliona raya zilirudi zikamchukua unajua watu hawako hapa
yeah.
Watu walikuja wakamchukua. So ni fiti.
Yeah, alafu natikio ya rapture. I'm ready to die for you. You know why? Because I'm steady in my beliefs.
Very steady.
Yeah.
You get me na kwa na buddies. You get. Mimi kwa hapo katikati yao. Eh, kwa box.
Kapao.
Eh, ndako katikati ya kwa box. Ni hao madem dem.
Yeah.
Ni kama ezi atatokea.
Okay. Lakini I hope. Open invitation.
Eh, jo. Ezi ndio tokea jo. I'm swallowing tears. Tear gas for you. Yuki unaona mademu wakiwa hapo mpaka ile vako ya kurudisha tia gas na teke. Yuki anaweza jitolea. Anaweza jitolea.
Yuki ana jo sisahau. Ushafikisha 40. 40. Yuki it's not the age ya kuanza ku kick vitu zikiwa kwa hewa. Uliza pull a hamstring. Every time we pull a hamstring. Ndiyo raya za hanyani zimekuja. But unajua hii raya iko na advantage moja. Zito hile media ID.
Mi mtu wa media. Lakini ndio na raya ya media fulani li mistreatiwa.
Kulikuwa na msewa.
Ni kama watambui ya.
Kuna msewa each. Nini anaitwa nini? Kuna msewa.
Cameraman wa NTV.
Standard Chartered.
Yeah, KTN.
Zili mchukua. Zika notice ni mse afu zika mrusha inje. You know kitubaya na makarao. And this is the reason why sometimes wasewa filigi like atuoneagi makarao huruma. Juhu jinga kama hii. Kuzina chiketa kaa umse alienda pa ki lose both arms. Mani both hands. I think ni hands. Kuzo se onajua arm wanzi hapa juu. Hira yesi lipoteza mikono. Kuneo picha unachikito mikono ziko kwa hewa juu. And it was not a rap concert. Mikono zilikuwa.
Throw your hands in there.
Like. Uchiki ila rise kasema ati. Things got out of hand.
Kuna ati sergeant at arms. Sergeant at arms.
Ilimona cold kabisa. Kuna raya ili andika. Ati uneza pata demo. Msee tibana na jam kwa ni aja text. Good morning. Like. But. It's because of that. Alafu talking of that. Wata tubongeju ya mzee mwenyewe CS Alfred Mutua. Alisema as we sit here today. Chief Inspector David Karori Maina has lost both of his arms. Today he's a disabled person. He's been disabled in the line of duty by the protesters. My beautiful young people who are being propelled with propaganda, look at the facts. Don't get caught up in activism and violence that leads to bloodshed. That officer who lost his hands, his blood is on you. Amechiki. His choice of words ilikuwa poa kabisa. Mostly na kwa his blood is on you.
Blood is on your hands.
But you know we can't use hands anymore. So now you know.
Hands.
So, mnachekiaje hii story?
Actually, the blood is on the blood is on them. Because hao ndio unajua wamekaa chini wakapitisha hiyo bill. So this actually police officer was actually trying to protect the bill. He was trying to create a conducive environment for the bill to pass.
Yes.
So of course ya kusema hivyo ni ufala tu. Ufala tu, it's like trying to pin it on us vile unasema, like ile kitu alijam nayo ni haikuwa ni violent enough to the extent of vandalism. Na check, so they are trying in all ways to make this thing kumaanisha ati protesters that ndio wako na out there with other agendas. You've seen also another MP ametable bill for protesters to be fined 100,000.
Ni raya fulani inaitwa ni the Mbeere North MP Geoffrey Ruku has tabled a bill in parliament that seeks to impose a 1-year jail term or 100,000 shilling fine or both for Kenyans found protesting without valid permits. Na cheki.
Na sasa hiyo part nyingine ya katiba.
Excuse Rapture. Ian might be young. By the time Ian alikuwa nazaliwa That's the same year that tuli sign the multi-party bill. Nakumbuka tulikuwa watu wapi sisi, but we saw it as kids.
Yeah.
Take ya na kile mimi najua ni I know what happened for Kenya to reach here. I was a kid, but I could see the amount of violence that Moi put people through.
Yeah.
So ujinga kaa hii nikiona, like umjinga ajui without multi-party haungekuwa in parliament. Because if you didn't get that KANU ticket, you're not out. So multi-party that came through illegal protest is what gave you your job. Lakini because you're stupid, I have kitu nikatiaga na wa Kenya. Muna elect mafala kai ziko nini? Unapata hii raya ni raya nyingine utapata tu ni jinga tu fulani. Haiko na any level of like knowledge ama kitu yote. Because mtu yote anajua where we came from.
Yeah.
You can never want it back. Hiyo jinga sijui Ruto to be president for life. Hao ni watu wote wale wajui kile Moi alikuwa anafanya.
Yeah.
Like Moi alikuwa anapitisha raya. Wasajai wana nini wenda video ya Watenge. Wana vile Moi jo alikuwa anapitisha raya vitu. Raya siko zinaishi. Unaishi maji imekufikia hapa. Unashonde kwa hiyo maji. Unakojua kwa hiyo maji. Just so that Moi could maintain one party. Alafu sasa wana kujua natuambia to go back to hiyo.
Yeah. I think I'll say what in the torture chambers, I don't think they've come out na kusema what the atrocities
they
went through. Because actually that would help paint a picture to wanasemanga lest we forget.
History.
Yeah.
Ujue hii privilege ya kuwa online.
The pain that they went through.
Because hizi raya zijuagi, hata hii kuwa online, hii has you the baddies. It came, price yake ilikuwa blood. Ingekuwa up to Moi, if Moi was president, internet haingekuwa vile hiko. You get China internet haikuwagi vile hiko. Na China hiko very developed. You get wana tumiaga zingine sijui WeChat zile. Jinping akiwa kwa keja anaona kile na tweet.
Hakuna Facebook.
Wamefungiwa
hiyo.
Hakuna Facebook China.
Hakuna Facebook.
Hakuna. Unless imekuja majuzi, but hakunaga.
Wamefungiwa.
Waga wamefungiwa mbaya. But at least China kuna corruption. Sisi na jesa tuna corruption, at least tupatie social media. So you get history ya Alfred Mutua na yonati?
Yeah, Alfred Mutua na wana sindatiki hapo vile amebonga story ya young activism. Na wana kama wameingizia vile, unajua alikuwa na assume watu hii, awachukuliagi siasa serious.
Yeah.
Lakini sasa wameshtuka kiasi. Wameshtuka kiasi. Because nilicheki hata hiyo time ingine ya election, walikuwa bado na hiyo attitude. Kina Ruto, Gashagwa, walikuwa wanatumia tu watu hii kama, unajua?
Yeah.
Ni ile kiraya hapo,
yeah.
Wakuja hawa, tutawafungulia studio,
mpaka
vile Sakaja amedu. Ati sasa amefungua studio, so amesolve
issue ya
mayuth, unaona? So vile wameona watu hii wanajua politics, I think sandi wanasema ati wasingie kwa activism. Because unajua hawa wanachukulia hii ni activism, but hii ni protest.
Afu kitu iraya, ini statement imetoka from the office. My beautiful young people. Miniko like, this is what you should have told Lillian. Ngewambia my beautiful Lillian. Juliani would have souped her off her feet. Alafu wambia iraya like, wasa yuna jona kachini na CS, umenda kwa press conference ya finance bill. Unainu wamkono go like, hey, hi, so what's your question? Yeah, I'm from Iko Nini. I wanted to know, like, have you started dating a new one? I'm like, yes, I found love. Okay, we let Juliani know. Like, kwenda huko. Usitulete, my beautiful young people, Nini. The blood of this person is in the hands of the government.
Yeah.
Umechiki ujinga that does not get caught up in activism and violence that leads to bloodshed. Violence in Kenyan protests. Sisi tunakuwa very segregated politically. So watu watakagi ku agree. The only violence who happen in Kenyan protests waga ni police violence.
Yeah.
The best example mupatiana. Kumbuka vile Raila alikuwa sworn in a second time at Uhuru Park. Kulikuwa na violence yote?
Zizi.
Yo siku kulikuwa na makarao?
Zizi, makarao hakukamu.
As long as there are no police.
Watu walimaliza wakaenda home by the way.
Hakuna violence.
Yeah.
Like
yeah.
Let's look at the protests that are going to happen today. By the time munaona hii kitu, protests has just happened. But if I could talk to the president, Ruto, Missy Itumbi, Missy Shongwa, Mr. Kudanganya, itakwambia the best way to handle the protests za leo ni let them show up in numbers but don't touch them.
Yeah.
Don't touch them. It's going to send one message. To go historically, yeah? Kenyatta was very violent with protesters. Sindio? Look at the 1969 massacre ya Kisumu. Yeah. Sindio? Moi was very violent na protesters. Akina, nani? Ule mother kwa nitu wa nandi ule?
Wangari.
Wangari. Kuna vuto mpaka dredi zina uprootiwa. Sindio? Kibaki was very violent with protesters. Uhuru was very violent with protesters. Be the first president who's like, you know what, I'm different. I'm not going to be violent. Kesho kile unafanya ni, ma protesters wanakam, mnambua, sawa, nyini protesters, mtaka hapa. Gari, zitapita hapa. Ujeta raha zitashtuka. Organizio nyi, pigeni tu makelelenyu, debate ki happen. Then after mmalize, nyi mtaenda hivi, nyi mtaenda hivi, nyi mtaenda. So you make sure kuna exit za protesters. Even the impact, people are going to be like, damn. But you know what's going to happen? Makarao watakuja. Na kile wanaenda kudu, watarusha tear gas. So the whole town will come to a standstill. But ukiacha protesters waende ile place, yes, tutaja. Because now everyone and his grandmother atatokea, sindio? But itakuwa peaceful. Ita happen na itatoka. Alafu the next day, iyo fire itaisha. But ukitumia violence, you keep the fire burning, literally. Like I think
the first, anaitwa Juna ni wa police, ni Bungei. Ni Bungei. Bungei ndio, actually the first statement you say mani, no protest is going to happen.
Yes.
That is unconstitutional. Yes. That's going against the law because everyone has a right to picket. Unaona, na so long as imefailiwa na certain organization. And I'm sure that is why akina we have detainees like Boniface Mwangi.
Yeah.
I think they had filed something for, you know, kusema they are going to protest against the finance bill.
Wali share online.
Kila mtu shared, you know. So the people have a right to do that, to pick it. So ukisha sema it's not going to happen. Niko manager, that's unlawful. So police akitokea pale, akona nia moja tu. Dispersing.
Yeah.
And of course, dispersing ya karao.
Inakuwa gamba.
Hizo ma water, whatever, tear gas, you know, people running, nini chaos, causing fear. Vile unasema, like, wakijua tu kesho, harambe, sujui, whatever, Parliament Road. And it's, haikuangi a busy street. Si barabara ineza fungu, it was jumped out.
Ulicheki, ulicheki zoma nini, mapolisi wako nazo, hizo mabatown.
Like,
mtu uko na rungu, ili ufai kuchapa nayo human beings, sindio? Why? Because you are the one planning to. Because usisahau, we try to imagine, you guy, kutu na nyahunyo kwa mkono. Utataka kuitest, uoneka inawaki. Lakini sirazi kiambuwa ni aje, this protest, all we have to do, ni create orderliness. People watu wana snatch simu, because another thing I expect on Thursday, is thieves are going to join in. Because usisahau, Tuesday, nikushua mamgondizi, likuwa zile, hey, ani walitoke na mafoni, hazikuwa zinaamini. Kuzina kwa mafonzi likuwa
hapo, like you
the revolution was
televised.
Yeah, yeah. You know, Joe, in a different way. So I expect wezi wana join. So kazi ya makarao inafaa kwa kushika wezi. But hii kutumia violence. And vile nasema, Joe, hii sasa ni for Ruto to look at how history is going to judge him. Na vile nimesema, hakuna kusanitize. Kenyatta was violent. Moi was violent. Kibaki was violent. Uhuru was violent. Be the president who's different. Najua. And the way to be different ni, kumbuka that one thing that Kenyatta got right ni ile siku ya inauguration hakuleta makarao. Angeleta makarao, muuse magayoji, iyo siku inge go down in Kenya's history. Who remembers the date? Wengi wetu watukumbuki. But iyo siku inge kwa na makarao, inge go down. Lakini ule mse alikachini akamwambia like, puda jo, tusipeleke makarao kwa history. Wacha hizi rayazi kamzi pige noise na ziende. We try kumajin, Uhuru pa akilija na waso wakaenda home without any violence. That can happen by this protest. But now, there's a counter argument.
Yes.
If you leave the streets, everyone is going to show up. And you're going, do you want, when unataka kuwa Ruto, umeshikilele kapia chai yako, unambia itumbi, nipige picha. Hata nitemea itumbi, nikambia songa nyume kidogo, nikupige picha vizu. Alafu, ile time kwa State House, wetika pose, unasikia, yote, you don't want that. So it's a very tricky thing because for you to be a president, I feel in a democracy, lazima have a very thick skin. Najua, like kukubalia say kuenda pale na kusing kusema Zakayo shuka yote yawezekana bila Ruto nini, and you just handle your tea vizuri tu. Wajua Uhuru ilikuwa ni chapa nini, enda ulale. Yeah, bajira ya jo. So wacha tuone. Okay, handle
it. Ira ni serious. Hivyo tu venye umesema, and then sasa unajua kama jana nilikuwa hiyo saa, on Tuesday, nilikuwa on TikTok, nika notice Gen Z wako na skill fulani you guy ya kuchukua video kitoka teke. Mtu wako 100 na ako live jo. You guy, niliona boy fulani jo. Ameenda, jo yeye ameshika video. So hizi raya ziko nyuma hazimfiki. Alafu ako Ruto must go jo. Mkozi wakasema hii raya ipewe jobs yani. Ile inafaa kuwa huko magaze kichukua hizo videos. So unaona kama uko na vijana kama hao hawezi leta violence because itakuwa recorded. So unajua mafons ziko sasa na ikiwa recorded itapaint gava. Watu wataona hii ni serikali mbaya. Hii serikali hiyo time ya kina Moi, unajua wanajichocha na Moi. But hiyo time ya kina Moi sisi tulikuwa tunaona zile zenye wameamua kutuonesha kwa TV. Na kuna mobs
hatukuwa tunaona. But saizi we see.
Saizi tunaona kila kitu. So wakiamua kuwa violent na hao maboys ni wadogo, itakuwa serious. Juu bado niliona dem fulani jana alipigwa na ile maji aka faint. Ile maji ya hizo malori.
Kwa yu kuja na force.
Mtandika mgongo wakadunda. Mpaka I think huo msia alikuwa anarusha maji. Akatulia hapo kidogo kwanza kuona kama zawapo. And then akaona raya zimekam because walikuwa narudi. Ukiona mtu amedunda wanarudi, wanamchukua, wanamcheck. So vile aliona mavijana wamekuja wakamchukua, wakamcheck, wakaenda naye kama amemshikilia, akaendelea na hiyo lori yake ya maji.
Afu, lazima niulize jo. Mr. Ian.
Yes.
The Thursday protest. Bigger than Tuesday or smaller than Tuesday? What do you expect?
Bigger than Tuesday. Hindi wanaenda kuvote on it.
Kuvote on it.
Yes.
Waje postpone your stuff.
Zizi. Ajali.
Waje postpone.
Gani nafikiwa na ajali. Sina kwa minile iko nene.
Akina Salasia wana dissect. As we speak.
Hey, niliona mwanzo Salasia.
So I'm saying itakuwa bigger than Tuesday. Because kitu poa ni I don't think kulikuwa na any loss of life.
Apart from ukarao kulose mikono, I don't think.
Zi.
Sasa hizi ile raya ina handle tia gas tu. So yeah, PM with me aside
as itakuwa bigger because now the of course wale watu tunasemanga we play the females down. Tunasema ati hao wakuangi, you know, wanakuanga behind the camera, wanakuanga social media reposting na nini. Tumeona they're on the forefront. Tumeona ma Gen Z's wakiteka action na cheki na wamekuwa psyched sana. Na vile unasema like kamera yae inaweza chukua video ikiwa 100
meters.
And then kuna wale watu wamefeel like the millennials, sisi like wana feel like Gen Z wana pushiwa sana. You also must do something. So naona ikiwa na significance, more significant na nini. Because hiyo likuwa nasoma and guys were charged up like that. Kama hii ndio naenda kunini kuipitisha kuvote on it. Na unakumbuka hata ma Gen Z wamesema it's not about
amending
the bill. Scrapping. By the time tuna record even in Mion Occupy. Eldoret. Occupy Mombasa.
Yeah.
Occupy.
Occupy
the only one you nimekataa ni Occupy Kisumu. Yeah. Like mimi ningekuwa naweza kuongea na Israel nikisema hii moja tuachane na hayo. It's going to get lost in the translation because checking kuna mother. Kuna mother fulani tu Rachel Nyamai. Alisema something so tribal. That you know the reason why nikesema Occupy Kisumu if I could happen. So mother alikuwa anapatia na story anasema that one of the protesters ni demio lipia fee. Acheki she takes pride in that. Education should be free, najua. Like if you people are not corrupt, education will be free. But because you are corrupt and you want to own helicopters and blah blah blah, now education is not free. So now you have to end up digging into your pockets to pay for people's education. So mother alisema ati protests zilienda hivyo because my youth walikuwa natafuta TikTok views and there were no stones because the community that provides the stones haikuwa. You guy, I'm there.
You guy.
You guy, niko hapo na the...
The stoners.
There. Zizi, niko hapo na the ngozi in the community. This is unacceptable. We are just chilling.
Yeah.
So, alitoa hizo, but this is the sort of leaders that we have. So, kilo mother may notice, because kila kitu waga well thought out. Anajua, if she can make this a tribal issue,
yeah,
it's going to remind every protester which tribe they come from, alafu it's going to take some fire away from the protest. Nacheki? Kwa sasa itakuwa, ah, mini mkale, kwa nini protest na president ni mkale? Mini msapere, kwa nini protest na president ni msapere? Mini mluya number three! That most powerful person! So that's why I try to bring up tribe. Nacheki? So kuna hii ujinga.
Because Tuesday wasn't about tribe.
Yeah, it was not about tribe. It was about, even haiku about party.
Walikuwa sa mtu waku blame. Cost of living. Walikuwa sa mtu waku blame. Unajua hii ingine, wage wana blame kwa vile umesema tribe na of course Rao wanasema huu ni ule mzee wa maandamano unasikia so wakishai brand hivyo kuna vile waga kuna vile waga ina ile nyingine naona ni kama sisi si part of it na hii sasa hii unajua ameshindwa ta blame nani wanajaribu ku blame sasa kama wode mlikuwa naongelelea Anifa na Bambwa Boniface Mwangi wana bambaraya zingine maandamano inaendelea na Boni ameba
afu msikie vile sasa nasema tu there's no one to negotiate with that's fucked up you guy unajua mbele nini inakuwa gacha tupige Raila jo saa 6 usiku alafu tujue joka naendaje alafu ule bdani mzee saa hizi unajua ukiwa kihepesha ka 8 huko ka 8 utakuwa umechoka so itakuwa like but size you guy unaongea na nani kuna dem iko pale jo na protesta kitwak kuna mwingine just jametuni kuna raya za kawaida
kwanza kuna mmoja nilisema nilisikia kisema hapo kwa protest the government does not want us to get pregnant you guy amejam jo amejam jo na occupy parliament anaenda nayo mademo wako and then kuna hiyo sanitary of course yenye imewajamisha kuna issues kadhaa hapo hivyo nilisikia kuna vile hizi raya za diaper pia zimepatikana wrong side na Gen Z na millennials ndio
okay, nilivu
wako na tuto kitu dogo
okay, nilichukua potijo
au ulichukua poti
ngine na ka make faces niko like nataka kukunia to asuru acha kali
eh igana tunaelewa but sasa nataka to address the elephant in the room so the elephant in the room is this is a very good cause ile na happens ndio like Kenyans tumeamua for once tumeamua to hold politicians accountable for what they are doing but now I feel like tunaanza kupoteza the focus the first person nilibonga juu yake kupoteza focus of course ilikuwa Francis Gaitho is someone I respect nimse tumekuwa mabeste for a long time but I feel like nimse you lose focus haraka alikuwa na attack Boni saizi ameacha ku attack Boni ameenda kwa stories zingine but Gaitho na understand like sometimes mufi like haizi focus on one thing but I feel like kuna watu wameanza kuatakiwa for no reason. And the first person I'm going to talk about, na mtanipatia opinion yenu, ni Butita. Butita is being attacked for no reason. Number two, Kate Actress is being attacked for no reason. Number three, there's a girl who'd been attacked before, but saizi atakiwi, anaitwa Pauline Njoroge. So nitapatia an explanation zangu za watu watatu. Na kama unashidwa kwa nini sisi wote tulikuwa zile masai za Atlanta tulikuwa huko. Tunasema hapate, tapate, tini. Okay, so,
guy.
Butita.
Yes. Yeah.
I think it was an rapture.
Eh. Hey, nimeona you guy nimekuwa YouTube.
Patia na opinion yako. Kwa unafikia nafaa kuatakiwa isikuwe because mimi may have maybe I have a dog in this fight. So I want your honest opinion. Msisi chukua opinion.
Yeye mwenyewe alijipeana. Wacha niseme alijipeana. Unajua mimi namuelewa yeye ni comedian na bado yeye ni businessman. So sijui kama waligongana na Ruto kibiz ama kiusanii. Na hiyo ndio kitu wajaambia raya za kawaida. Juu unajua kitu moja hizi raya zijaelewa. Hawa tumesema kina Kate Actress. Mafans wa politics na mafans wa entertainment tofau. Mimi najua hivyo sababu mimi ni raya ya Githare. Sasa zile politics imeshika. Hata mimi kunego ilikuwa usijaribu kuleta hapa sarakasi. Nambwa. Hiyo
sarakasi
pale kwa ngana. TV. Ikikuja kwa politics you guy. Inakuwa ni life and death. Na raya zinaweza kuchukia na hata zinaweza kuattack. Niliona kwa ma videos I think ni Butita alikuwa amejaribu kutokea kambo Butita must go. I think alikuwa amejaribu kutokea.
Kambo Zikuku Butita. Kuna boy anaitwa Silver Kido, yeye wakia SPM bars.
Oh, yeye ndiye alikuwa na Butita must go.
Nani yeye alishia ku take news akaambua Butita ndiye tutaki hapa. Unacheki.
Sasa yeye akitaka fiti ame-extend yake kwa hizi raya because unajua kuna ma die hard wa politics. Now ndio sasa wale wabaya zaidi sababu once umeonekana na mtu kama Ruto hata ikuwe mlikuwa mnasalimiana, sijui yeye ni Arif au atakaki kujua. And then sasa kuna mafans wa entertainment wale wajali uko pande gani, bora unamfurahisha. Akosa. I think hapo na wale wajaelewa poa. So Butita jaribu tu juu chini askize raya za kawaida, hata kama ni press conference.
Yeah, yeah.
Eh, aseme ni nini walibonga na Ruto.
Okay.
Aseme tu yenyewe mimi kama msanii. Nataka kusema ukweli.
Position
hata hiyo ndege ya Waarabu, unajua story kwa hapo kwa ndege ya Waarabu.
Yeah.
Ndege ya 200 million ilikuwa ndani. Yeah. Ulikuwa umekaa backseat. Alafu unataka kutuambia you guys zimekula moto.
Yeah.
Okay. Alafu unajua you guys pia kwa hapo kwa mix.
Yuge yeah. Wacha tusikia hiyo. Umwana nimekuwa mention nini? Sija kuwa mention nini. Do not take me there. Sir, Ian, opinion yako?
Mimi naweza sema kwa every war kuna kuwa na casualties of war. Naweza kuwa tu ni raya ilikuwa inapita hapo then stray bullet kupata kwa matako. So na this stray bullet saa hii imetake, imepata Butita. And I'm also happy that the it may happen and it's taking the fire right now.
Yeah.
Cause Gava ilikuwa imezoea kuita nini? Ilikuwa imezoea kutumia media personalities to divert agenda.
Yes.
Na cheki. Na lazima at some point wase wange nilikuwa nashindwa like wase wataka mkulanaje. Because unajua if kama anatumia like the OGWs of course. Kuna hiyo, kuna wale OGWs and their friends.
OGW wanga some, what? Grand old, Warrior?
Yeah. Older, some, I don't know. We know them and their friends. Na, we cannot take anything away from them, of whatever they have achieved.
Yes.
But nikuwa na feel, igava ilikuwa inaenda kiwa taint sana. Unaona? And at some point, I needed the public to see. Like every time wanataka housing, whatever, tuko hapo. Oh, wanaenda wanatumiwa, wanaenda and then they have to gava ikitaka ku raise digital tax kuna dinner state house. Gava ikitaka ku raise nini
social media blah, blah,
housing tumekuwa dinner Brazilian Rhodesia. So nile mnaenda mnafidiwa, mnachapanishwa, yeye mnaenda mnaambiwa team tweet mfanye nini mpaka mnaambiwa show up na proposal. At some point I needed the public to see like
yes.
Nyinyi mnatumwa vibaya through these people. Na pia wenyewe wafunguke macho waone like they're doing the government's PR.
Yeah.
Kwa megeuzwa PR. So, hii may happen Butita. Ameenda, of course, ame join hiyo delegation ya ATL. Na any Kenyan, hata hizi raya zenye zinazusha zikapata WhatsApp, mambo ni aje. Wewe utaenda kurepresent TikTokers na utaitwa ndoko kwa nini ya nini ya prezo. Of course, na unajua kwenda hiyo state ya kwenda hiyo country ni game changer. Even if this doesn't work out, pia unaweza faa kuangalia like this is what I do. Nitaenda kubroadenage my company ama my platform. So I don't think Nicole yenye yange kata.
Okay.
As a person.
Okay.
But I'm happy that he's receiving fire to fight the bigger.
Yes.
Cause
nini, reason inafanya na I feel some type of way ni.
Yeah.
Number one, his number is being shared. Yes. Alafu number two, he's being blamed for something that has nothing to do with him. Yeah. Yes. Like this bill was punitive even to content creators. There's no content creator in his right mind who would support this bill. Don't forget, this is the same government that tried to tell us that for us to post on YouTube, we need licenses. Najua? For us to post on Instagram, we need licenses.
Yeah.
By the time he later licenses going to come up,
yeah.
Butita Mwenyewe was not in the country. Sindio?
So,
this is how I look at it. Personally, wasona nijuaga. Like, I'm anti this government because of a lot of reasons, and one of the reasons is they use God in everything. Alafu jana ni unamsema ameandika God is not a registered voter. History as G Mungu nini?
Kuna polling station.
Yeah, kuna clip imekuwa ikigo round. Kuna clip imekuwa ikigo round ya nani? Ya MC Jesse. Sio kama unaona hiyo clip.
Nimecheki.
Ile clip akisema ati now I can't believe Ruto is the new president now. Let's see God working. God is like, oh shit, what? like, I have Palestine to handle. What the hell? Wacheki. So, this you know, mistake. Igava imekuwa ni God this, God that. Even there's an embarrassing video, sijuka mechecki ya first lady akiwa Uganda.
Nimecheki, ya kiubiri.
Akiambia watu, this is embarrassing. Wacheki. So, that's one of the reasons takagi Igava. Because the minute you hide behind religion, you don't have to do anything.
Yeah.
Najua, unaweza tuambia tu ni Mungu anatutest. But to come back to Butita, it's a very simple question. Nikitu umesema.
Yeah.
If you are invited by the president, ama by State House, for an international tour, you won't refuse to go.
Yeah.
Wacheki. Mm. The same way, one of the biggest critics wa Ruto, watu wajuagi ni, ilikuwa Njugush. Njugush ame enjoy Ruto kabisa. Like, kuna a lot of videos ake enjoy Ruto. But when he was invited to State House time ya Talanta Hela, he went. Because it's a respectful thing to do.
Yeah.
So wewe umeinvitiwa kambwa ni aje, Buddha, tunenda Atlanta. Sindio?
Mm-hmm.
Utakata kuishia?
No.
Utaishia. If the president wants you next to him, you'll be there. Because it's a respectful thing to do. I say this as, msewa hiko nini, na nikiinvite you, I'll do the same thing. But that does not mean that I believe in the policies. Because you know, I think kitu wa Kenya wanatakaga.
Yeah.
Wa Kenya wanataka, tukikosana tatuwezi kakwa rumoja. Minakaweka opa. Zizi, we have to be respectful. Alafu now, tukitoka, so Butita menjoy wa kabisa. One of the things was actually, like I was like, I need to shake this dude's hand. Ulichekile raya jo ili mchapa Photoshop. Yo Photoshop ilikuwa kani.
Ile ama boobs.
Yeah, jo.
Iyo ndio picha, iyo ndio picha yenye imeja YouTube.
Yeah.
Kila mahali jo. Iyo ndio thumbnail.
Yeah.
Sini mezi open zote ni kashindo hira haya ni nini.
Yeah.
Hata siye peke yake. Andrew Kibe pia kona Photoshop yake kai. Ama iyo iyo.
Kusu mwataka tubonge, wata tubonge juwa watatu wa lafutu kamu kwa story ya Andrew Kibe. Sindio? So, umse alikuwa invited na akaishia. Alafu sasa nani kupatia wasee another story. Mi pia niliambiwa niende Atlanta. The government didn't pay for shit. Haku nilipia tikiti, haku nilipia taxi, haku kuna wasu walilipiwa hizo vitu. Yes. Most probably, I don't know, but most probably maybe Butita, because Butita jai kama uta kasema haku lipiwa hizo vitu na gava. But kama yeye alikuwa like an official like appointee from the government and the government paid this for him, would you say no?
No.
You would not say no. Sindio? Did Butita travel with the president in the same plane? No, he didn't. He's never come out to say it, but me nitampatia say that for free. Haku travel na president kwa hiyo plane moja. Hiyo plane moja ilikuwa kina Kimani Ichung'wah, na ilikuwa this akina whatever ama maketer kadhaa hapo. Haikuwa Butita was not there, sindio? But sasa to come to Kate Actress. Kate Actress, you kuna one thing in common na mimi. Na kumka alikam aliambia gawasi. Alienda hiyo trip, but it was never paid for by the government. Like unawase kama sisi tulijipeleka ATL. That's why Mwambia Gase confidently that ATL trip was useless. The people who are there should not have been there. The president number one should not have been there. That's beneath him. Where president ataendaji, a president of a country ataendaji, na raya kata ilaperi iko too busy. Ira enes have address, lakini hezi take time. Kuja kuona president.
You get me boyeka.
Yeah. So nakwambia the fact that even Tyler Perry alijua ni trip ya kipumbavu, that's why akukuja, si ndio?
Yeah.
So kuna hiyo, but kuna swali jilipia trips zao. Demka ule amekuwa kwa hii industry for a minute, si ndio?
Yeah.
And she's reached a level where she makes money. So aliweza kujisponsor na kuenda huko, si ndio?
Yeah.
Mimi nilifika, mafans wakanishikilia mkono pia, si ndio? So najua not everyone that went there went on the government's dime. So you can't then blame them for what the government is doing. And this is what the government wants. Inataka tuanze ku attack the wrong people. So aso ameanza kushia mpaka nini? Number ODM. Number ODM. ODM handiki policy. Amekuandikia vizuri kabisa reject the finance bill. Atakuandikia hivyo aje na iko kwa pay bill ya gava. Like saa zingine let's use tutumie brain kidogo tu, like ile kidogo. Si ati mtu anakosea. Mpaka ikifika level, mtu anakuuliza, uko na hiyo do, nijua asha choka na we. Wajina nafika level jo, Rahim ya kuandikia jo.
Lakini hapo pia Kate Actress pia alichoma.
Na understand, alichoma lakini
hapo, alichoma hapo hivyo, because unajua, ukitaka wa Kenya wa jam jo, ita mtu maskini you guy.
Yeah, najua,
you ni direct ticket ya violence you guy. Si uongo.
Najua.
Because unajua Rahim imesota. Tiari anajua ameso. So wewe kuongeza chumvi ati hauna do. You guys test ya jo. Niliona nini?
Made a spice.
Raya zilikuja hapo kusema unasema huna pesa. Raya mingi.
So
alijichomea. Unajua yeye ni dema anapendwa. Anafaa kucheza chini.
But I think ni ile kuchoka. Like umekuwa you're getting attacked for something that you have nothing to do. Raya zimeattack Butita na Kate Actress more than they've attacked Ichung'wah, more than they've even attacked Itumbi specifically. Wende uangalie namba Itumbi shashariwa. And Itumbi is one of the people who sits with the president like ni boy wake. Hizi picha za president akipiga chai ni hiyo ni phone, lazima ni kwa Itumbi's phone. Like iPhone.
Yo gana fuata hiyo raya kila mahali.
Yeah.
Juno na waga na tu update baka.
yeah, update vitu za kipumbavu. So hapo kuna huyo, alafu imenikumbusha hii trip ya ATL. Wasi wakumbuke another person who had been attacked about ATL ilikuwa Pauline Njoroge. Remember, because she was in that trip.
Yeah.
And akambo, hey, saizu unaenda kulamba matako ya, ya nini, the Kenya Kwanza government. Right now she's laughing. Why is she laughing? Because it's not the government that paid for that trip. Yoni kitu watu wana need kujua. Hii gava iko na pesa of spending on its own, haiko na pesa ya kuspend on other people. I was one of the creatives there. The government didn't spend a single cent on mimi. Sindio?
Yeah.
The same government, ile, nani, anaitua Sudi, alienda kupatia na donation ya 20 million. Wanafiki 20 million na ike tutosha kuishia USCC wote. Ingetosha sisi tupatiwe, lakini hiyo pesa sisi hatukupewa. Ulikuwa hao wenyewe kwa wenyewe.
Wenyewe
kwa. So hizi raia saizi zinafurahia kabisa. Ile time muna attack, anaitwa nani? Butita.
Yes.
Cause Butita has nothing to do with this shit. Muna attack Kate Actress has nothing to do with this shit. Gava inafurahia cause
melifocus. Attention.
But they've got attention. The attention is on this government. Hii gava ndio imecome up na hizi vitu. But sasa, so hao, mse kama Butita, jana alitoa ile yake, ile ya... Article 37, sindio?
Bado alipewa maneno huko.
37, watu wakue released. Did I feel like ye mwenye pia hapo alistock fire? Yes, kwa kara yes, ni kara yes, ni jamna wewe.
Kara yes, kijamu, cheza chini.
Cheza chini.
Niliona hapo Article 37, nikona this raya.
Yeah.
Amefika mahali amekuwa kama Moses Kuria. Unajua Moses Kuria ndio ngoja sasa ile watu wamejam.
Eh.
Andera anaweka kitu ya kuajamisha zaidi akitakapoa. Wacha so, wacha nikupatie example you guy. Unakumbuka ile time yenye Ruto alionekana na Raila UG wakiwa kwa mang'ombe. Sinakumbuka raia za ODM zilisema zinataka kujua ni aje. Mpaka Wakenya wakasema, Wakenya wenyewe walisema mzee amebaiwa. Eh, Rao alikama out like 2 days ama 1 day after. Akasema mimi tulikuwa tunaongea na huu mtu mambo ya AU Kenya kunisapo. So hiyo ndio kitu yenye Butita nafaa kudu.
Atokee.
Atokee na atuambie ni nini walibonga na Ruto. Unajua raya za politics zinakuwaga hakunaga kusimama kwa fence. Ukipata raya za UDA ni UDA. Raya za ODM ni ODM. So once umeonekana kwa picha na hiyo raya hawatakagi explanations. So akitaka kama ataki hiyo fire kama hiyo design. Ajitolee tu ambie wase nye miu jamali niita kudiscussi na hii. Lakini msimamo yangu ni watu utaelewa.
So kuna hiyo moja. Like hiyo article kitole andika all those arrested today should be released article 37. I felt like that was provoking dudes.
Why?
But he was having fun with it. I love you're done. Glad everyone has been released. Afi rae kacha comments. Muji achilie kwa comments. That's how you kona hiyo nuts. Dem kama nani kuzinisikia wasa kisema ame block comments zake. It's cause unajua dem kaa Kate Actress, people will get sexist. Unajua people will start talking shit. So I understand why her she has to block comments. But mina sema atu wawili nimewatetea cause I have inside information. I was in that trip. Na najua what people think happened, didn't happen. Raya kama akina nani, au akina Alfred Keter, akina Itumbi, I won't be surprised walikuwa nalala kwa 5-star hotels. Zile za $500 ama $1,000 a night. Unajua on taxpayers dime. Machiki. Now, back to nani, Kibe. Andrew Kibe mi na ye tumeclash a lot of times, yes?
Yeah.
And it's cause mufil ni kama Kibe ni mse waga, ni mse wa contrary opinion. Haikuwagi factual opinions, inakuwaga contrary opinion. So on Sunday night, he does this live yake, where wananza kutuka na wase, wanambia wase where they don't work hard enough. Ama si kutuka na wase, ku disrespect wase. Sindio, you don't work hard enough, that's why you're crying about taxes, or oh, these taxes are good, you know nothing about taxes. So ye ni wase wituanga contrarian. A contrarian ni someone who just wants to have a contrary opinion, whether or not it makes sense. Machiki. And wase, through that contrary opinion, people have elevated him. So if he does that to you, why are you mad? Nyindio mlimwambiaga ile time alikuwa na bash akina Terence. Terence, someone who was able to build a business for himself,
yeah,
na akaingiza wife wake na aka create wealth. Ile time mliambiwa Terence is not a man, mwanze kumdisrespect, mlianza kumdisrespect. So this guy of course akajua this is what works, because unajua kitu happen na content creation rapture, unajua mtu try vitu till you get what works, you know? And you stick with that. So you notice it raya when I talk shit and dismiss people, au fraia paka angalia hata mafans wake. Mafans walikuwa na joint pale, eh ni aje jo Kibe jo, eh ni poa jo leo umekubali tuingie. Raiko like mimi sijali kwa umekubali na ana, he dismisses you, he disrespects you. So now if he comes and disrespects you as a Kenyan voter, as a Kenyan taxpayer, haufai kuwa angry because you are the one who created that monster. But you see now the monster can go too far. Remember ile time he fucked himself out of a good paycheck. I told the dude he fucked up. Razi nilitolea gani? Buda pesa si muhimu, heshima ndio muhimu. We, landlord wako akuje, akwambia like, "Eh, buda ni haji, ujalipa rent ni leo ni tarehe?" Mhm. Yeah, tuseme bye ni tarehe ka 20, ujalipa rent. Ah, buda jo usijali.
Heshima.
Heshima niko nayo. Ni bullshit. So, said he fucked himself out of a very good paycheck, sio?
Yeah.
Right now he's not making ile pesa alikuwa na make kitambo. I'd want to see kama ange support tax, angekuwa atengeza ile do alikuwa atengeza kitambo. Afu atikiraza takwambia lekea buda jo Africa inakuja. Africa inakuja but ina need Google Ads bado. You'll never go away from Google Ads. That's the worst thing about life. Afu unajua raya sikwambia hiyo kweli. So saizi raya zimejam na na pia zilitengenezwa. Ulichikia kwa kanini? Zilitengenezwa. Alafu hii raya
walimu address.
Yeah. Vila alipatiwa kale kabra. Ila hii kaichukua ikaiseti kama profile picture.
Niliona alijaribu kuseti kama profile picture. Yeah, yeah. Kuonesha raya za kawaida ijamuuma. Sinoje hiyo ndio message anajaribu kupitisha hapo hivyo.
Yeah.
But ile tunajuaga na raya za kawaida. Ikikuja ni kwa policy kama hii finance bill. Afadhali tu unyamaze.
Yeah, yeah.
Ni vizuri. Hata kama una support. Juu kuna watu wengi wanaisupport. Lakini wamenyama. Wasanii wengi wamenyamaza watu wanasema hey, why are they not talking, wamenyamaza tu juu wanajua mtego ni unangoja ni bonge alafu sasa muanze kuni attack mimi mwenyewe. So vile aliendea saidia ana support Gava, you guy ata recover. Hakuna kurecover hapo, yeah. Because raya za kawaida zinakugatuna kitu moja kwa akili, wewe umelipwa hivyo ndio ufikiria. Because wanaona kwa nini huyu jamaa aone hii ushuru yote huyu amepewa pe pesa na wajua once wananchi washachukulia hiyo kitu ikishaingia kwa brain ni hivyo haiwezi toka.
But ira yeye anajua kulipo. Ira yeye anakumkaga when he did interview yake na Itumbi. Wasiwahi kwa nini wanaweza go back. Wakumbuke ile episode I did after. Nakunga nikisema umseni fan wa Itumbi. He was too excited. It was not the same Andrew Kibe najua. Alikuwa like too excited to be next to the government. He didn't ask any hard questions. Na kwa hiyo time alifanya ga interview ya Itumbi.
Si kama yake so, na Jalango.
Yes.
Jalango kuna vile alipeleka.
Yeah. So Ingin alikuwa soft sana. So I don't know kama ana seek favor. Because even in the last election, yeye alikuwa na support UDA. Na cheki. So if you support the government, it's not wrong for you to support its policies. Maybe anataka kuran tena as MP wa Lang'ata. Afu na chiki saizi, the easiest seat kupata ni ya Lang'ata. Kuzira ya inaitua nani Jalango, pia ina imekuwa ikicheza za ovyo. Umechikizwa mafoto za amekuwa kipost zile za siju going through the
bill. Nimeona wakiwa na salasi ya.
Yeah. 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 Na salasi ya.
Alafu ingine pia wakiwa na Babu Owino, akiandika Babu is saying complete rejection, but I'm saying let's read and see what it's about. Atiki, hii ni kuprovo kwa se. Hii ni kuprovo kwa se. Alafu kimuuliza like Buddha, hii party ndio ilikuingiza kwa hii kiti. Kwa nini una do you jinga? Do you need the president for development? You don't need the president for development. It's a multi-party democracy. You don't need the president for anything. Always come
that is why
here.
If that is why MPs vote.
Yeah.
Because they are representing. My MP is representing me. Bas. MP wa nini? Sondu. Ekwenuni, wherever, yeah, is representing you. Because sisi atunge fit parliament. So ile time walikuwa nazunguka we chose ule mse mwenye
moja.
Not yeah mwenye alikuwa naangalia na lazima kweni wa kweni because yeye anajua shida za kweni. So kusema ati we need a president, you need a president, kuna mwenye alisema ati I'm going to vote for a president because he's my friend.
Yeah, na kuna mother flani hapo.
Nilimcheki hiyo wamekuwa kitoa za ovyo. Wamekuwa kitoa za ovyo, hawana reason ya kuvote yes.
Yeah,
wengi wale nimeona online hawana reason. Unajua kuna ule unazaangalia uone huyu amesoma anasema hii part na hii part na hii part nasema hivi. But wote wako tu kama jalas. Wanatuonesha kwanza hiyo jalas. Mimi niko sure hakuna kitu salasi anaona hapo.
Yeah, yeah.
Niko sure kabisa salasi hata makoma aoni. Unaona? Alafu unajua wananchi si wajinga. Wanajua hizi ni mapicha mnapiga. Ndiyo tuone ni kama mko serious na mko serious.
Hapo anachukua kama provocation. Anachiki kama hiyo ya jealous. Anachukua kama provocation. Bile like, ay, umse jo ni... Like, kwa nina tu provoke? Hii kitu tumeikata. Watu wako kwa streets wameikata. Anachiki. So, where the best uneza duni, the people have said no. Mr. President, nakupenda, nakueshimu. Lakini the people have said no. The people of Lang'ata have said no. So, I'm going to say no.
No.
Because jealous lazima, wasosi mdanganya. getting that ODM ticket is next to impossible. Getting the UDA ticket, UDA atakupatia hiyo tikiti. Kina Nixon Korir, hakuna guarantee they are making the form the next government, sindio?
Yeah, yeah.
So Nixon will want to be an MP next. Because ukisha test your door ya power, unajua utakaki kutoka?
Utakaki kutoka.
Unataka mtu kumaintain
pale. Alafu UDA pia washajua, langata wa mtaki. Whether ako chama gani, whether ako independent, langata wa mdai. Because kuna raya mob, unajua mimi ni raya Ongwaro. Ongwaro sunajua ni raya Waluya na Wajaka.
Yeah.
Kuna raya mob, mi personally nimesikia tu. Zikisema, mimi kura nimebadilisha. Napiga langata, raya nasema hivo. Sipigi eti sababu ya kitu ingine, zinapiga sababu ya hii raya.
Yeah, yeah.
Kuna raya zinaenda kutake kura huko, ndio zitoe hii raya. So kisha wana wananchi wako na psyche yo style, you guy. Unanikacha, UDA wezi mpatia. Yeah, UDA wezi, wanajua hapa wanajikaranga.
Yeah, watakona jika.
Because I think also after nini, what should happen to the people now in the event the bill passes because there are possibility.
Yeah. Ah, inaenda kupass. Yeah. Inaenda kupass.
People walikuwa nasema watu invoke nini hiyo ya ku recall.
Ya ku recall MPs.
Yes, because the same way a president does this. Eh? Kama unakumbuka 2005. Ile time a section of MPs walivote no for the new constitution. Kulikuwa na chungwa na banana. What happened? Kibaki just reshuffled. Because alisema these people, we're not seeing eye to eye, so respectively there's no way I can run a government smoothly. So if your member of parliament just goes there and smiles, maybe votes or maybe is absent tomorrow, votes yes, I'm abstains, he knows where mnajua tu, he does not represent your ideas.
Yes,
na check, that is an enemy of your constituency number one. Nikumaanisha hata hakuna maendeleo yenye maendeleo mnafahamu expect. Things are going to get tough because of that guy. So I think while we say unafaa ku check out sana sana those people passing, voting for the or abstaining, and then you start recalling them. It might take time.
Yes,
because Senate has the power to recall a governor, to fire a governor. Na check. But these MPs, na check. Ikitozi ati naenda kusoma kwa county governments.
So recalling ni sisi kama constituents.
Yes.
Okay.
Wasiolangata wanasema hivyo.
Signature
ngapi? I think ni a million. I think ni a million.
Because Jalasa nafaa kujua hizo millions za kujaraka kabisa. Alafu unajua kile moja Jalasa nafaa kujua. No one is wishing you bad luck. The only thing kitu wanasema ni have a thicker skin. Yes, because president amekuita, haimaanishi uende pale nini. Like respect the office of the president, but respect the constitution. Because kitu inanikatia saa hizi na Kenya ni. We don't have a legislative arm. Wajua hivyo? Like the legislature imeenda. Hizi raya, unasikia tizilishia na ile bill zikuonyesha president kabla zikuja nao parliament. Kitambo, president alikuwa najua hii ishi tikiwa pale parliament. Like one of the reasons why the best, one of the best governments ilikuwa the coalition government ya post-election, ni juu ilikuwa very balanced. Unajua hivyo? So ilikuwa, vitu zikuwa zina debate wa on the floor. But hii shit ya saizi, mna decide
Ruto alikuwa shei cheki
ana approve ndio mnaenda so in end up alafu pia
hata kuna stages for
sasa kama Ruto ashei
cheki bill lazima ipass
yeah
you know hizo
you guess kama Ruto ameiona mbona basi wanatuambia tu kuna vitu ametoa si alikuwa shaona hizo vitu zote ziko ndani
si sasa ndio lazima approve alafu una cheki kuna raya ili enjoy Ruto kusosa kwa anasema at least vitu zote zina happen ya Devin D alafu I think kuna ule msaita kwa Alfred Keter ule msaita amekosa na Ruto anaitwa nani
Alfred Keter
confused na Aaron Cheruiyot so Aaron Cheruiyot ndio alikuwa ame travel
nilikuwa nashangaa hiyo raya ni za yaje
kwa yule Alfred
Aaron nani so Alfred Keter akasema shida ya Ruto ni he's the sort of person to advise his advisers on how his advisers need to advise him. Acheki. Ruto, I feel like hii kitu ina happen saa hizi. And one of the reasons why, because for Ruto to be a two-term president, yes?
Yeah.
It's going to take a lot of effort. It's going to take more effort than Kibaki. Acheki. Kibaki did a good job. Kibaki struggled for a second term. So Ruto na feel ni victim wa success yake. Hii ndio kitu happen. Ruto after shinde hii election, because hakuna raya mobiles because na expect kwa deep state nini after shinde election kila mtu alikama kamwambia buda wewe ni genius buda you are a political genius you are that genius since Moi you are that
doyen
unajua raya sinaweza kuambia hivyo mpaka it starts getting to your head usha notice
nimeona
unaweza kuambia kitu so alafu raya zikaanza kuzusha online alafu nakumkazi raya zinamwambia you are a genius ni akina ndi kumka ndi alikuwa na kukoseaga Ruto heshima kabisa.
Kabisa.
Kwambia buda una degree, you are a thief, you are a what. But saa hizi jo, yuko kwa meza. So lazima ni lamba la rasa.
Ana lamba ili inafaji. Iyo kunona ni kulamba rasa.
So with that in mind, hizi ni raya. Wasa watakuwa nazusha online, hafu sikuambia buda usijali. Hizi raya ziko online, hakuna kitu zinza do.
Yeah.
So unakwenda kuambia, you end up being a victim of your own success. Kwa sasa, unadharau hizi raya ziko media, ziko online. But sasa, now, these people who are online, wase wanaenda wakiwambia like buda mko na power. Mko wengi and you can change the country. So hizi raya, sikuza so, kwanza wataanza, kasa hizi, if I was to tell you the truth, I actually protest that Thursday hazitakuwa biggie because of politics. Zitakuwa biggie because of social media. It's now cool to protest.
Yeah.
We saw Mwalimu Recho protesting. We saw Box protesting. Sindio? We saw who else protesting. Tuliona Mombasa kina Kalamoto wakiprotest. It's cool to protest. So Thursday, raya size is in a charge phone. Batteries go sawa. Ndio to record to post online. But at some point,
watakuwa athletic you guys kutoka Rava in case.
Yes, at some point. At some point, hizi raya zita notice niaje. We actually have a voice.
Yeah.
And that's when it's going to be trouble. Cuz mimi upatia na example. You guys, me hip hop. Kitamu niko pendaga hip hop, you motherfucker. Nikisikia motherfucker niko like, pussy. You guys badai nikasikia like, what's the message? So it's going to start in the likes. Alafu itakuwa like shit. We have a voice. Yeah. We can change things. Ruto alishinda na 200,000 votes. He's already lost that gap. 200,000 votes waga fani kabisa. The way numbers work. Yeah. You guys, Rapcha tuangalie hivi.
200,000.
Wacha tu change to 2. Sindio? Uko na 51 votes, mimi niko na 49. Sindio? Nikunyang'anya vote moja. Uko na ngapi? Kumbuka ulikuwa umeniacha na mbili. Nikikunyang'anya moja mimi nichukue.
Niko na 50 sasa hivi.
Na mimi niko na 50. So umeniacha na kitu yote.
Zizi.
For when I take your half, sindio? Instead of wewe bado kuniacha na 100, now all of a sudden umeniacha na 0. So that's how. Let's say Ruto size is equal to 0. What are you going to do to convince other people who did not vote for you to vote? Kumbuka, you're not a genius. 8 million people did not vote. Did not vote. Wacha wale did not vote for you.
Did not vote.
Yes. Kuna zile raya zilikaa tu home. Where have you voted?
You guys you could vote. You
guys
you
could vote.
You guys. Corona ilikuwa inanionyesha.
Na saizi. Umesikia kile raya zinasema. Jana nilisikia raya fulani iko inasema ati 2027 nani anaweza shinda Ruto? Nikasikia raya fulani imesema chukua umbwa ivalishe suti nitaipigia kura sipigi Ruto kura.
Yeah.
That's how much people are angry. So yes, ile time ya kushikilia tribe peke yake you're starting to lose everything that has a beginning has an end. Mbeleni imekuwa as long as I have my tribe I'm okay. Saizi na change. What's the probability ya Sakaja kurudi?
Hiyo ni zero.
Zero.
Wacheki.
You guys,
but before
zero.
Ilikuwa as long as Sakaja yuko UDA anarudi.
Yeah.
So these things are changing and
now by the way the thing is it's whatever they change our ja notice some change that is happening. Na our say wote wenye umetaja like Sakaja hata toka tiju his Luya. Unacheki.
Anatoka juu yani
because of the mess that is created for the county. So whoever like wana advocate for change sai wana nini wanaangalia raya na what they are doing.
Yes.
See for their people like for the nation at large. Whatever the finance bill. So it's not even about tribe anymore. Inaenda ikichange.
Yeah, inaenda ikichange.
Inaenda ikichange.
Alafu usisahau wasa wamekuwa kivote ni wasa wamekuwa kivote strictly on tribe.
Yeah.
Raya zimekuwa zikilenga kuvote. Hizi raya zivotigi strictly on tribe.
Yeah.
Na hizi ndo sasa raya zitapanga
line. Hizi ndo raya ziligo kwa jana.
2027. Hizi ndo raya zitapanga
2027.
So, hii time, Miss Juruto nafaa kudunini. Juka mi hii eneza kuwa, stop printing IDs!
Are you guys here to say
it?
I don't know. You guys unaona hii election inakam 2027. Because najua kuna vile wanapanga. Hii itakuwa live on TikTok. Hiyo najua.
Yeah.
Polling station zote. Najua hata ndakuwa na search baka yetu ya ocha.
Yeah.
The Dongori, you guy, inaniletia TikTok videos. Because hii ni generation ya. Tuna change country. To create content at the same time. Because.
Yeah, so itakuwa hiyo. Like. Ukiwa ndani ya polling station
unachukua video
online.
Yes,
yeah. Go online na the numbers, the true numbers.
Kitambo, ukiangalia the evolution of bills ikisomo, budget. unajota tu kwa tunajua like a budget inafaa ati ime leak before you can access it the proposal before the first reading. Kitambo ulikuwa unaona Rae umetokea pale parliament kama ni Githae, kama sijui ni nani, the Rotich, amepigwa picha na ile briefcase.
Yeah.
Sa, hiyo ndio time nasikia. Hiyo ndio time nasikia the bill. Hii ingine, watu walikaanza kukua interested sana na tuseme ya last year ndio watu walikuwa interested sana because it was Ruto's first. Unacheki?
Yes.
Hiyo dhia hakukua na apro na nini. But after that, wakaona, ni aje. Vitu zinapanda nini? Vitu zinapanda bei sana.
After waka bill, after 2023.
After waka bill. Mpaka zile vitu zi were not in the bill. Na cheki. So this one, na ile kitu politician wamekuwa kitrive on, ni lack of civic education. Lack of access to information. That's why ulikuwa unaona mzee ametoka parliament, amechukua chopa, kuenda kumisinform watu. Sasa hii raya taziandangi ocha. Kwa kitoka hapa, by the time anafika, anaambiwa like this and this and this and this and this. Raya more, but is a majenzi, walikuwa sha dissect, e-bill. Wakaangalia, you guys, if you pass this, wamesema this and this and this, is going to affect us in this way, in this way, in this way. Na check. So raya, saa hizi kona access to information. Na saa hii wanazichop. Si imeanikwa na kizungu. So wametusomesha. Kuna kazi. Guys are idle.
Azizi, sasa, kuna dem moja, hiyo hizo maeria zangu, kuna tu dem tu young tumemaliza high school, around hiyo 1920. So kuna kadem kamoja, walikuwa nabonga hapo, walikuwa nimeenda kubai kaova, nikasikia wakibonga, wanta create content, so wanatafuta raya. Unajua vile mademu kuwa? Juu kuna kijana tu smart. So, anamuelezea, hivi ndio finance bill iko. And then ana create content hivyo kiraya. Ni kama anampea script. Because kuna maboys kuna wale machopi wale wameipitia na ni wa young. So wameamua na ni tudem tudogo. Kadem kako kitu kama 20 ama 19 kanaichambua baka tudem tuingine tunaona so wameamua because wanaona iko na huo MP ako right, iko na views. Iko na views, na hizo views. Iko na views kwa TikTok,
Siku IBC tafungua time ya voting, that's the time pia Gen Z wanafaa kuambiwa. That's the time. Enda ujipost kwa umepanga line kichukua voters card. Nacheki. Cause kile sikudanganyi ni ase waneza badilisha inchi. Hatu watakam kubadilisha inchi. Na waneza ibadilisha not cause hata Ruto ametoka, but cause Ruto will be scared. Wajua when it reaches a level where loyalty to tribe is not supreme. Cause unajua Ruto amekuwa the king of double speak. Unakumbuka ile time akituambia anataka kuwa the president that stops tribalism. Yes, you might be, but not cause of what you did. Cause umecheki kuna raileka list ya watu ame appoint. You guy ni keep na chep na whatever. And that's wrong.
Yeah.
And out of the keeps, you didn't select the best. Uli select akina Sudi who can barely write. Unajua, like, unacheki akina Faruk Kibet. Ano sama hivyo?
Sikucheki
hiyo.
You guys, hili ya kuapisha. Mungu, nisalimie.
So, unacheki. So, ira ya, yu nakuambia sasa. Isira ya ame appoint, akonyesha watu like, yeye, his strategy ni tribe peke yake. Sindio? And that's where the problem is. Because now we are going to the future. Hizi raya zikiwa convinced. Because kumka wili kinakuambia. In 2007, ilikuwa 8 million people stayed home. Out of those 8 million, kuna 3 people hapa. Sindio? By 2022. Yeah. By 2027, hii 8 million, usahau kukona another. Because kaa kuna kitu zuwe njoi Kenya ni ngono. So kuna like another 4 million dudes zile zimeongezeka kwa hii.
Wata konfikisha 19 hiyo.
Yes. Alafu. Sisi wote, this time situna vote. Kuzo jua kitu moja Ruto wafanya tukajua ni, voting ni important. You guys. Kuzo, I think Kibaki na Uhuru, difference ilikuwa so small, razi ilikuwa zile za. Kuzo hafu kumuka kabineti ya Kibaki, haya ya Uhuru, Matiangi, kumuka all these,
Magoha,
raya, zingine za, mpaka tulikuwa zile
experts.
Za. Experts.
Yes. In specific field.
So ilikuwa tribal, but haikuwa as tribal as hii ya saizi. Especially, Aoma, whatever. So raya zinaenda kuvote 2027. So now what's the strategy? Kumbuka gap ilikuwa 200,000 votes. this is vile wasosemaga, this is for the opposition to lose, this is for the opposition to lose. But sasa place opposition is a lose ni ma idealists, kuna raya zitasema we want a new leader from scratch, that will never happen. If that was to happen, if you are to ask me who should be our next presidential candidate, mimi naweza sema Boniface Mwangi, si ndio?
Mm-hmm.
But nikisema Boni, uta have raya kama Gaido zikimfight zikisema amelipwa na NGOs, matikio jinga. So we lose the fight. So now we have to know that the leader will have to come from hizi raya za kitambo. Because pia usisahau, sisi si peke yetu tuna vote. Raya za Ocha pia zina vote. Mm. Na raya za Ocha zina need familiar faces.
Mm.
So kile raya za Ocha zinatupatia ni, hizo zikisha vote along tribal lines, sisi sasa tuna come for the best candidate. Who is going to?
Yes.
Na nani anaenda ku protect nini zetu? Mm. Huo ndio mse tunaenda. Mm. Now we flip it. Sasa sisi ndio the, inaitangwa the
swing vote, state you guys.
The swing state.
Swing state. Na
hii, hii swing yetu, haifai kujalisha ni nani. Inafaa kuwa wewe uliingia, ukatupatia ushuru. Huo mse mwingine akituambia anaingia apunguze ushuru,
tunampe.
Tunampe. Alafu akiingia na asipunguze ushuru, 5 years tunamtoa. Kuna raya moja itakaa mitakuwa hizi raya zichekagi tu. Wacha nifanye kazi.
Wacha nifanye kazi.
Wacheki. But tukitafuta, unajua raya zinataka someone untainted. We want someone pure.
Hakunaga hiyo.
Kama
akunaga.
Kupata bibi vajo ni hadi.
And then you guys unajua. Watu wanasahau siasa ni kama kazi ingine yote. Iko na experience. Hawa watu umesema wa kitambo wanajua. Unajua shakuwa kwa election. Wanajua zile mantics gava ucheza. Unaona pia wewe. Unaweza kuoneza get kura hata milioni 10 but hizo kura zitaibiwa, si unajua, because hauna hiyo experience, hujui gavo uchezaje. But ama mabuda wanajua, wanajua vile kunaendaga, wanajua department, wanajua ma protocols za makarao za military. Hizo ni vitu zote wanajua. So mtu mgeni tuseme kama vile mpatia na example kama Boni, unaweza kuwa ndio unaweza get kura, but utanyanganywa hiyo kiti because hao watu wanajua vile hii game uchezwa, game ya politics. Kama hiyo time ingine nilisikia ni Chebukati alikuwa na blemiwa sijui nini, alitoka hiyo story ikasemekana amejengwa. Hiyo story kalipuka baadaye, wakajaribu kuenda kotini, unaona. Hao wanajua vile kunaendaga. So wao tu wazae akina Kalonzo akina Rao, niko sure wakijipanga tu fit you guy.
Yeah.
Raya zitawapatia kura because saa hii raya ziko like hakuna jo.
Umsejo ame seti ba low. Alafu mistake pia ame make. Ni Ruto ajuagi kujitoa kwa noma. Yani mimi najua hii noma naweza jitoa tu. Unajua naweza toa gani? This was suggested as the you guys, this was suggested as the executive. You are like this, but now it's up to the legislature. Alafu niko pale. Naambia kina Ishongwa, legend history. So, we need. Alafu the next statement ina come. David Ndii has been fired.
Yeah.
He's been misdirecting the president. Ila Aisha naona tayari yende.
Hiyo raia unajua unajua sasa hivi nikikamu leo.
Like sacrifice ila go back online. Go hey, fuck Ruto. Yeah. Hey, enda.
Actually the funny thing is
you guys nikikamu amebonga bado mbaya.
Yeah. Si anasema hiyo ndio means.
Eh, kuna tweet moja ameweka.
Inasema hiyo ndio means.
You guys raia zinamwambia nyamaza. Unajua raia zinamwambia mali imefika. Watu wanaweza kama kwa hao yako. Unajua Wakenya ni wale wa. Kenya ni wale.
Wasome kwa kienjoy tu. Kuja kwa street. Unajua hiki. Niambia hivi. Since me inspire kuja. Asiende
lakini.
Asiende. Satanagi.
Kwa sai niko like hata jana niko natumiwa phone number za makarao. Yeah. Kuna dude liko metumia phone number za ukarao. Na nikwambia ni vitu zina happen on the ground. Rai imepigwa picha. Ushatumwa namba yake, unaambiwa hata mtoto wake anasomea wapi.
Yeah, nimecheki. Hata mtoto wake picha, picha ya mtoto wake iko.
Kwa social zenu pia umecheki search inbox.
Paka mwame, sahi ile kuna trend by the way ni messages.
Yes.
Rai kituma message na screenshot.
Afu
na namba inakuja attached na namba.
Kwanza kuna watu wanatuma mapicha.
Yes.
Kuna nyingine nimeona watu wamepiga mapicha zao demo au kaa alikuwa amefaint. This is what your father is doing.
Yeah,
wanamtumia manze.
So hiyo ni like saa hii ni vile hata protest inaweza zikichange. So pia hizi hata raya hata ukitry kuwa MP saa hii ukienda pale kuvote kitu you guy. You know uwezi represent watu ukiishi abroad. Because lazima ukuwe na explain ya watu, lazima miradi ziendelee mamta. So watakuwa na think twice you guy. And also the thing is president akona, he has the power. He has the power to be an unforgettable president. One, because of two things. Anaweza futa hii cabinet yote. Na cheki. It's not too late. Imebakisha like 2 years. and then anaweza decide let me keep on because yeye ni mtu wa watu na sawa wingi you know anaweza ku anaweza remain pia unforgettable if he lets these things mess he continue even after the next 5 years because the next the next 2 years tuseme hii bill yote ame propose because hao ndio anajua like where the money is going to come from if industries are shutting down tuseme hao ndio washajipanga wana invest back so unaona so ni kama wanamaliza inchi for their own political gain but pia akona hiyo power ya kusema like hey, enough is enough like let me listen to people you know because yamekuwa ki listen to his cabinet
ninakwambia like let me listen to people Devin D out
okay
hii normal unazajitoa hii normal unazajitoa usipitishe bill ile people that is going to inspire people to remove you from power because your power gatam you need that gap to be small because one thing is for sure Ruto gonna lose the next election swali ni how big is the gap because if it's small enough unaweza manipulate but you guy gap inaweza kuwa big ule chikile gap Moi ile time tuki rise kimba yote hawezekana bila Moi you got to kuinua rungu ule chikile
hakuinua yote mia unye
ile time ali try kunini unye
alianguka mbaya nakumbuka unye alikubali before hata wamalize kuhesabu
ile
time unye alikubali
hapa ni Sarova ama ni
sasa alikaa mjo manzee amevaa kasuti kingine you guy anatai ya kanu watu wanaona wawa ile
normal alafu sahau history repeats itself every president after Ruto has lost an election Kibaki alikuwa amelose election nakumbuka 97 si ndio Uhuru ali lose 2002 umsaje ali lose na hiyo kitu inamdanganya hawezi lose like anaweza test your defeat na ita come at your gap inaweza kuwa big mpaka hata raya za IBC zinakudungia jo zinakuambia jo buda tumetry tumetry algebra tumekataa tumetry calculus tumekataa buda hey ishia tu you have enough to try again in 2032 like sana cheza
because
Israel mimi naona wasota vote 2027
watu
nasema
watu watavote na itakuwa live
this time watu watavote
kama mimi mwenyewe nimeamua 2027 you guy na kuwa journalist yo sasa ni mchezo I am here I my fans kama vile mnaona you returning officer in case of anything because watu wame notice unajua hizi vitu zinaitwa views unaona hata akinandiwa na joke huyo MP amejoke about it kuna member mwingine pia mkale ndio anajoke about it hizo si views hizo ni do unajua kwa watu hii hizo ni do hizo ni do because akiwa na fan base big atapata do na kama politics ndio anapatia views then hao ndio wameingiza watu hii kwa politics because hao walikuwa na dance kwa TikTok sio walikuwa wanajibamba you guys Gen Z walikuwa tu unaona tu anajibamba na dancing lakini sasa hivi wameona sasa hakuna any other way
alafu unajua raya za opposition hazijuagi kucheza hii game ambezi raya yangu the quickest to post the results from their polling station will be has to kuwa quick because unajua hii number ucheza kwa hii time hii 3 days hapa ndio number umalika
ndio nataka wachoche kuchoche you guys
ikuwe tu ikisha countiwa we post online alafu sasa kuwe na raya zile zina tabulate you guys like nani uko na kibarua alafu your best strategy ni kupiga ni kuambia jo nani anaitwa that's why msee hafai kuwa anaweza saidia kwa ku campaign but afai kwa ballot Raila.
Yeah.
Cause Raila unajua kikua raya ka nani anaita fufuka Moses Kuria. Itakuwa the foreskin Mr. But as long as hakuna story ya foreskin.
Yeah.
You guys sioni strategy ya hii gava. Sioni strategy. Wacheki.
I think these elections inakuja you guys. Watu watazi treat kama elections za starehe. Unajua kuna election ngumu kuiba kaa starehe. Because raya zitrust ya. Napatanga.
And then hiyo hall yao ni kubwa.
Mimi nilikuwa kwa Darling Center you guys.
Ulikuwa hapo Kariakoo?
Nilikuwa Jamu.
Ulikuwa Jamu?
Nilikuwa constituency Darling Center.
Yeah.
Nini? Nilicheki kura za MCA. Zimekuwa brought na raya pia zimezia company. Zina ndio ile sanduku yetu buda.
Sinakwambia like
so wanna make sure wameifuata fo. Imetoka nini? Imetoka ward. Imetoka Raima. Ikapandishwa gari. Raya zikachukua nduthi hicho. MP the same.
Inakwaga hivyo. Hata raya hata raya za mali nilikuwa na votia before sana niende kuchange kwa robo. Kiboro ni primary school.
Yeah.
You guy kutoka 2007. hiyo ndio election ya mwisho walisema tunapiga kura turudi kwa nyumba. Wanasema ga live 2007 tulirudi kwa nyumba
tukalala
tukaangalia TV
wakaona nini
tulikuwa tunaona vitu. Kurudi kwa polling station
lingolo
kiboro kiboro ili change kwa kimboro.
Shit.
But nini mimi lazima tupatie Ruto credit eh? Ruto might actually mimi naenda kumpatia credit, he might actually be the guy that ends up finishing tribal politics in Kenya. Kusikudanganyi. Vota turnout ya Nairobi ikikuwa the numbers it needs to be. Na vota turnout ya Mombasa ikuwe the numbers it needs to be. Kumanipulate hizi maregions ina itakuwa hard sana. Like hizo places, cause we try to imagine how many cool people stayed at home. Kama sisi ni Ikoneni, si ndio?
Yeah.
Watu wale waga actively involved in Ikoneni ni watu wanne.
Yeah.
Kuna sisi watatu na kuna nephew wangu.
Yeah.
My nephew yule hajaje ivote. It is time niambia utalala hii jamani. Lazima uvote.
So hizi ni kura nne. Yeah.
Hizi ni kura nne zile. So try to imagine it turn out itakuwaje. Na raya zimejam. Unajua Kenya wasio vote against more than 4.
Yeah.
So raya saizi 100 mtu lazima arudi nyumbani.
Lazima. And then kuna ka movement fulani nimeona kana trend. Kalianza kutrend jana usiku. Ako ni kama mavijana wadogo around hiyo 2021. Naona wanaambia na ukiona mzazi wako anaenda kuvote tribal. Ibaidi. Ndio wanasema hivyo. Wanasema wazazi wetu walitumess. Unajifika mahali unajui generation pia ni generation ya wana diss tu wazazi. Ukiona online wanasema my mom she messed me, was a toxic mother. So nimeona mavijana wengi sana
waya.
Toxic vote.
Kuna vijana wengi wanasema if my mom brings that tribe I'm stealing the ID.
I'm stealing the ID because that
I'm about to shoot
ulikuwa niambia something about let can we educate ulikuwa niambia can you educate our nini our parents can we let them know who Kimani Shumwa is who ira ingine ya finance mwenyanachea nini naitwa Waero something mwenyanachea yu committee ya finance bunge can we make them popular to our parents can we tell them who these guys are
wacha ni
ulize kitu
because hawajui
wasione wheelbarrow because last time watu walivote na colors regions kushua central ilikuwa ni yellow green hizi areas zingine zilikuwa ngani white na blue akukua ati mtu ana stand for nini ilikuwa tu ni numbers
saizi unafaa kutokea utuambie
ati unajua sasa sisi unajua tukishaungana na hawa sisi tuungane na hawa
hizo siasa hizo siasa za hii kabila ndio tunateseka sababu ya hii kabila hizo zinakuja zikidai zinakuja zikidai because ukiangalia kama hizi maslums za Nairobi sasa unaona watu wameanza kuchanuka hizo ndio slum hizo ndio places ziko populated Madare Kibera Mukuru kama jana nilikuwa naona video fulani wa madha wako I think kuanzia ma 50 60 kuendelea walipigwa na tear gas you guys
ulicheki
wametoka kwa slum wanasema sisi tuko hapa because ya manyumba manyumba zetu zilikuwa demolished so watu walikuwa hapo vako zao wamekuja sababu ya watu walikuwa tuna mashida zao so kama wa madha na hao ndo wa madha wale unaweza sema wa slum wale wanaga info na wameanza kuwa na info.
Nasi, ukicheke nikikuambia, Ruto ni a victim of his own success. Aliambua yeye ni genius. Yuge unachiki raya kama Obama. Obama wajalipitishaga ile gay marriage bill yake. Wajalipitisha in which term? First ama second? Yes.
Second.
Yes. Kwa sababu anajua it's such a 2015. Divisive. Such a divisive issue. Ukiwa na kitu divisive, you never do it in the first term. Unaelewa? Unaidu second term. Iraya, amekama kambo ye ni genius. Buda ye ni genius. Ulichapa deep state. Buda ulichapa deep state na 200,000. Raya 8 million hazi kuvote. Wee si genius. Hizi raya 8 million zinge vote. Maybe hazinge kuvotia. So utajamishaji hizi raya mpaka zitake kuvote. Because hizi raya suwezi kudanganya. Hizi raya zina protest. Sindio? Utapata uende ulisi like, hey Buda, ukona voting card? Sina. So swali ni 2027 utakuwa na voting card. Because it's one thing kutembea kwa hizi streets. But kama by 2027 utakuwa na voting card, kaa home. Hakuna haja protest. Because protest yako ni makelele.
Protest ni
protest inafaa kuwa. You guys 2002. 2002 gap ilikuwa big jump mpaka Moi. Yo siku nashindwa Rungu aliweka api.
You guys Rungu
ilipotea. Alilala na Rungu.
You guys Rungu ilipotea. Unajua mimi nilikuwa hiyo siku simindo nilikuwa Gen Z. Nilikuwa Uhuru Park. Sisi ndo nilikuwa You guy Moi alienda kupiga hiyo speech yake. Raya zikasema usijaribu kuwa you guy. Sa hiyo bako ametulia hapo hivyo. And then round alikuwa MC. Vijana tulieni. Tunasema hatutulii. Yeah. Yani Moi ilifika hiyo speech yake. I think alipiga kitu kama 5 minutes. Alipiga kitu kama 5 minutes. Vio kuna raya zingine huko nyuma Europa ilikuwa zishaanza kutupa mamawe. Zinasema huo mzee asipotoka hapo kwa podi.
Alafu ikaanza ile yote yawezekana bila Moi na alikuwa hapo tu. Sasa shida ni
it was very sad for nani.
Yeah, syllables Moi Ruto. Yote so hiyo songs zinaweza changiwa. So ubudas jiko na nini but unajua kuna zile raya zitakuwa kachi na yeye akina Moses Kuria anamwambia you are a genius. Kama ulishinda deep state you guys kushinda deep Uru. State kitambo ilikuwa rahisi jua kukuwa na recording devices. You guys saa hizi mko pale jo mna change paper raisha post the original online acheki. Like itakuwa utashutwa sawa ngapi
alafu pia makarao.
So the only thing is change the country for the better. You can still change this shit. Mimi ningekuwa Ruto ni hii raya na Isaac. Alafu the next thing you, next year jona punguza kwa tax design ingine jo paka mnashindwa nini ime happen cause hii raya next year akipunguza tax ata tu confused unajua sasa tumejamjua nini tunaweza sahau tumejamjua nini
cause he's already a billionaire.
Yes.
You know yeye alikuwa anataka tu kuwa power na nini na nini but isikuje at the cost of you know running the country down. Burning the country down to ground ndio kuwa a life president. Masijui system.
Are you life at a
dynasty?
Hizo hiyo unajua sasa hiyo inaweza leta protest mbaya kuliko hizi. Unaona hii ni bill. Si ni bill tu ya finance.
Are you life at a.
So waseme ati wanajaribu kuleta bill ati ya
ila hii kwa president.
Hiyo itakuwa protest mbaya sana. Hiyo hata you guy, hiyo mimi naenda tu na short you guy. Zile zile mimi
ni akiwa life president kina iko nini zina date. Anything that cause a life president has to survive in an environment that criticizes
because this bill doesn't even support this platform.
So you are sahau but acha tuone vile protest itakuwa but mimi vile naambia hizi raya ndogo make sure umechukua kura make sure saizi kama ukoshafikisha 18 anza kutafuta ID saizi 2027 pata ID itakuwa ngumu jo lazima hizi numbers zi balance jo. Eh hapo itakuwa unaitwa nani? Naitwa Thiong'o. Thiong'o. Ian. Utakuwa Thiong'o akashagwa ama Thiong'o aishongwa. Inabidi uchague. Unajua hivyo? Na ikiweza fika especially if central splits. Ruto ni one term.
Aisha split you guys.
You guys just.
Aisha split.
But it just split me according to mimi.
Malika Kiambu niko sure 100%.
He split from him.
Mimi nakwambia kwa sababu unajua raya
ikiwa hivyo tu.
Tiki wile nashina nikisema, raya za Ocha, saizi Ruto anarila on raya za Ocha. Kuzi raya za Nairobi hazivotigi. Natiki, ita anauti ya Nairobi waga bullshit kabisa, anajayo? So hizi raya ziki ya mwa kutokea, ile 200,000 tayari usha ilose, ile gap. Na hili kwa gap ya raya za Ocha. After usha tingisha numbers, isha twerk kidogo. Okay, tuna kwambia, central iki split, inamanisha, hawezi manipulate number za central. Ile number imetokea ndo imetokea. Kumbuka wezi manipulate Nyanza, hawezi manipulate Western. So hope zako ni wapi?
You can nimerun a small experiment. Tukiangalia Facebook post nimeweka. Na hiyo nilikuwa nimetarget my people.
Abete.
Kiambu.
Oh, Kiambu.
Kikuyu exactly because it is in Kikuyu. Nikasema Dhurakuti again. Like
Dhurakuti again.
You guys jo. Raya zimejachili hapo. Niko like ningwazo. Ili aripika. So that's a small test kuangalia like situation of the ground. Kuko aje. Na check.
And then nimeona wamekuwa kutumia hizo voice za kuna voice fulani ilikuwa na trend kwa TikTok ya kisapere. Ile matito igate uliona hiyo nini? So hizi raya unaja raya mobo wa sapere ni we small businessman. So unapata kaa uko na kabiashara kadogo umekachukua video and then umeka hiyo soundtrack. Inasema hii raya bala kutunyanyasa itufukuze tu Kenya. Inasema hivyo na kisapa. So kwa mekuwa kakitrend because wanabiashara wadogo you guys ndo wanakafeel you guys.
Sina kwambia tu umse akisplit central ajue kameisha. Kwa sasa hiyo ndo una need ku manipulate numbers. Alafu apart from that, Nairobi, vote turnout ya Nairobi this time inaenda kuwa crazy. It's going to be the craziest because dudes inatafuta views. na itakuwa this is my TikTok, I'm on the I'm on air. So itabidi uzime internet. That's the only choice.
Nizima M.
Nizima internet. Kozu kizima, raya zinezamua. Since I can't post, let me just go home. Lakini pia raya zinezamua, kizima, record yourself. As soon as you get it, post it. So raya, because itakuwa cool, voting is going to be cool in 2027.
Yeah.
So hii internet, you get any shida. Unajua ile like, damned if you are. See, the same thing wana sema. 2020, nini, on Thursday, what do you do? Do you send out the police or do you let it? Because kaneza ja. Bila kutandika raya, kaneza ja.
Kanaenda kuja, you guy. Kuna buda fulani, nilikuwa na bonga na. In fact, ilikuwa tu nileo ngware. Anasema, hey, vile niliona hiyo pia mina faa kuwa huko. Wanaumiza watoto, unajua sasa. Yuli buda kuna mtu hiyo age. Sema, niliona wanaumiza watoto, sasa lazima tutoke, tu protect watoto. Unajua sasa mabuda wakijoin. You guy.
Kata.
Kanaenda kunuka because mabuda wachukuliagi ya tukutupiwa tear gas. Kiraya wachukuliagi.
Ani watu niliona ameshikwa kwanza madame. Walishikwa na kaenda kuimba kwa stenje.
Yeah, walikuwa naimba kwa stenje.
Hizo mango makamu
kwa sarafina. Kwa stenje.
Hizo yelele mama.
Sina wakwambia tu. So, but wacha tuona vile siku itaenda. But, mine za sema, it's a good time to be alive. I hope that tunaweza fika term ya one term presidents and one term MPs because that will mean change. History ya MPs are guaranteed to be MPs for life. Presidents are guaranteed 10 years. Ni one of the reasons why the country struggles kabisa. Raya kama nini Trump ilikuwa like, oh shit.
Stop the count.
Yeah, stop. Asijapaka ngoma bado. Tukijo Melani, alikuwa anatoka Melani aje. Niko tutaniona ngoma mpya huko.
You guy Ivanka. You guy Ivanka walitoka White House you guy. You guy walitoka na nguo za ku train. Walitoka because nakumbuka video kuna Raya alikuwa ameshare video ya mali Trump alikuwa afa kwenda kupiga speech akishinda. You guy wa cameraman alikuwa ametulia.
Kamenuka.
Kanafa kwa hiyo. Yes, kume kuna madharao hiyo style.
You guy by 2032. Unajua Ruto bado anaweza run. Akiluzi bado anaweza rudi 2032. You guy atakuwa anasikia Zakayo na jump. Kwa hiyo that was it. So vile kwa tunaambia raya jo kama kawaida, like, subscribe. Hit the notification button, tell a friend. Tukimalizia 3, 2, 2, tukusema Eko Nene.
Eko Nene.